DJ AC, you can get me on +254 710 34 3000.
Your ears turn to the moon.
Nilitelesa mwendo na vibaya vitendo, nikapotosha fikra zako na miniko magendo. Habari zote za skendo sijelifu wapendo, and you know I want you right now. Baby ngira nduva, baby nzera, talk to me right now. Wewe uru wange, wendoro yanje.
Kavitani raume hiyo ndoa ili jaribu endani wenyewe wamejitoa na kukukata si njuti umeitia tuwa kukanyaga mwebasti vuti mamivo kuchomoa. Me now want you, me now want you not anymore. You break my heart and then you left it on the floor. I know big girl where you do anyhow before. Me say pick it up, pick it up, take your ass out the door.
Where we were one day.
Shaga una machuo kama wine watoto tatu ila haujafulia tena mapenzi hayajapungua na kupenda zaidi jana wala sija kuchoka mapenzi yanazidi noga najua kuna masonga na wazuri umezaliwa ila wewe ndo bora washing over you boo, boo, boo.
na kama freeze
Mpango lepera mine Selewi mpenzi Mpenzi na yo nipa Nipa You draw me crazy You're the one in a million Chita zangu zako we Mwandani Umelichanganya mimi Sinara kugomba mi Sinara kugoma Goma, goma Ushanifanya mwege Sinara kugoma Goma, goma Wacha tu walipiga zeze Yani sinara kugoma Goma, goma Umeshanifanya mwege Sinara kugoma Goma, goma Wacha tu walipiga zeze Superwoman Yani sinu same shit Only man That's you my baby Super, 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 super Superwoman, seen a side chick on the main, that's you my baby. Superwoman, super, super, super.
DJ Essie,
yeah.
DJ Essie,
yeah.
He's the one your mama warned you about, bitch.
Yeah, yeah, nizingi, wazungu wazongo. Wasija kupandisha mchongoma. Yani ringi, wazungu kebongo. Uambio lipo fika umegoma Asalala Chombo kinelea wana onara Awajui kimeundwa Kipenzi Umenikamata Paka sina la kusema Sina la kugoma Goma, goma, goma Usha nifanya mwege Sina la kugoma Goma, goma Wache tu walipige zeze Yani sina la kugoma Goma, goma Umesha nifanya mwege Sina la kugoma
Slow motion, matendo yangu slow but kwenye motion. Mini fundi mwenye slow motion, matendo yangu slow but kwenye motion. Yeah, yeah. Mama ni take, ni take nye ni take. Una security, baka mapepo zangu zina vaporate. Hapo juu baby vaporate, mwenza kuchiri nifanye kama ground shaker.
Bwana mkuna jili memkuta pele. Selina kucheze ana nywele
Hallelujah utasema Hallelujah Hallelujah utasema Hallelujah
Mtoto Swahilini yeah nipe mapenzi ya Kiswazi
Usije kunatana Tukatoa na mana Yani wewe
Hallelujah Utasema Hallelujah Hallelujah Utasema Hallelujah
Walau unaga woga woga Na bodo ndosha moja moja Unapopanda gachuma mboga Yani wewe
Mapigwa tapishana Usije kunatana Tukatoa na mana Yani wewe macho yako no bala. Sauti yako no masana. Na mwendo wako no bala. Ni miujizo moto fire. Uzuri kakupana ni unaumiza mambo mbaya. Nuksi uko nyumbani. Ni miujizo moto fire. Uzuri kakupana ni unaumiza mambo mbaya. Nuksi uko nyumbani. Mi azipo kwa ajili yako mwazio. Mi azipo baba. Sijitamani nifikirie sana. Usinipe maruani mi moyo tama. Na mashetani yanapanda kwa mana. Ni miujiza moto fire. Uzuri kakubanani. Unaumiza mambo mbaya. Nuksi uko nyumbani. Ni miujiza moto fire. Uzuri kakubanani. Unaumiza mambo mbaya. Nuksi uko nyumbani.
If you never see you, no go sleep, oh. I swear to God, your body nice. Napenda nikone kila siku. Asubuhi jana mpaka night. If you never see you, no go sleep, oh. I swear to God, your body nice. Napenda nikone kila siku. Show me what you got. Show me what you got.
Come your side, oh. Body they do me like say ah.
Billion, 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 billion.
Begging my money in billion,
billion, billion,
billion, billion. Fit to give you love in gallons, oh. Plenty, 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 plenty. Plenty guys they follow me, oh. But this your love, he gets me, gets me. He gets me like he meant to feed you.
If you never see you, no go sleep, oh.
Chaka,
I swear to God your body nice. Napenda ni kone kila siko.
Chaka,
asubuhi mchana mpaka night. If you never see you, no go sleep, oh. I swear to God your body nice. Napenda ni kone kila siko.
Boy David,
I'm going in, baby.
I'm
trying to look back, looking at everything that happened between us. Yeah, 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 yeah. Inachoniumiza miro ni kauli zako kwamba hutoniacha. Oh, 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 oh. Ndani moyo wangu bado na uhisi uwepo wako. Mwanzo ulihofu nisijumiza moyo wako. Love is so painful, love is no fair. Love inaweza kufanya uhai potee. Ningalikuwa na uwezo, ningaliudunga viso pendo ukome. Try to give you love, try to give you my everything. Kama wa upost, when you choke on the pen to me. Ningalikuwa na uwezo, ningaliudunga viso pendo ukome. Nimechoka, nimechoka, nimechoka. Umiza moyo wangu. Nimechoka, nimechoka, nimechoka. Umiza moyo wangu.
Yo, I'm King at the Black Club building. I represent for DJ SC, the Hit Series. Get him on +254710-34-3000. Your channel is in.
I used to call every morning and every night before sleeping. And that was the best feeling. Oh, you claimed you're gonna stick around me. Bada ya muda ukabadilika nikawa siku elewi. Uwezi piga, uwezi texti. Sabdo tume, please call me. Kama ulinichoka, siungesema. Kaweka upendo wangu ona dilema. Ama kweli, akufukuza ya hakuambi toka. Why did you have to give it a silent approval? Life is so painful, life is no fair. Life is not where I could find no hypote. Ningalikuwa na uwezo, ningaliudunga viso pendo ukome. Try to give you love, try to give you my everything. Kama wa upost, when you choke on the pen in me. Ningalikuwa na uwezo, ningaliudunga viso pendo ukome. Nimechoka, nimechoka, nimechoka. Umiza moyo wangu.
DJ SC, your channel is in go.
Mapenzi safari, unajupita na jinsi unajongea. Ila nilapo mimbali, sijui kantafika sababu natembea. Niliposikia gabari, ya kisifika nkakesha na ngojea. Akabariki jalali, na mikawika muziki nkawotea. Ile prumpa kama, nikatandia kabongo muvi. Mapenzi ya taki ya raki ni kama tango na tiatu chumbi. Wenzenu mkaoza asu na kujitia kitandani njuzi. Eti nataka fukuza papi badala ya mbwa nikafuga mbuzi. Wivu kanifanya kagombana na marafiki. Huko vina mama hakinambia siambiliki. Moyo kanambia nasipu sasa mapenzi basi. Ila nangangania, najaribu kuipinga nafsi.
Esma nanambia mdogo wangu mapenzi basi ila nangangania nikiumizwa na huyu kesho na wengine
sikomi sikomi licha mateso haya
najulisa
sikomi
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 mbona jama
sikomi licha mateso haya
Alonifanya wa sentro wakia mungu siwezi sema Ila nimejifunza kesho siwa mini wacheza sinema Moyo waliupatia mateso siwezi kumeza siwezi tema Yuma nasikushangale kafla toka sisi mwenda chadema Wanasema kitanda ukitandika shati ukilalia Nikajita ukamanda ya tapwisha acha nifumilie Kila kiza kikitanda Do visa machozi mililia Penzi ya katia parapanda Kwa hita oje wa shambulie Acha na beni wa itari Ilo muonga gagari Alikona mbia na mimba Mwisho wa siku wakachomo chali Wala kantunuku zari Kanzalia dume na mwali Nilivo mjinga nkachitia ibu Mpaka kwa vyombo vya bari Nambia, nasipo sasa mapenzi basi Ila nangangania, najaribu kuipinga nafsi Laiza nanambia, simba mapenzi basi Ila nangangania, nikiumizwa na huyu kesho na
Professional, waku handle the way you get me to the angle. When you human being, I'm an angel. If you want to my heart, go, I give you baby carigo. Kidogo changu ndoja, ongeza njonjo madokido. My sherry koko, kwa balidi ni peyoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwanoto. My sherry koko. Baridi ni peyoto Kisha tupate kimoko Babu bibi kuwa noto
Paranawe Paranawe
I want to see you dance
Paranawe Paranawe
I like the way you dance
Paranawe Paranawe
I like the way you dance
Paranawe Paranawe
Mando Hivi unasokota Jicho lako lege lege linadondoka Hivi unakamota Panga boy changa JJ yokocha
Wanamaliza
Pretty girl, nasty Nitasema sorry nikimbeza Hata kama nyuma umepigwa pasi Sura mbaya dawa yake make up Mwe kiwembe, takula kiporo Nimesha penda sijui kasoro Jirembe, uwe mororo Kama huna shepu vanti godoro If you want to my heart, oh, I give you baby karibo Kidogo changu na chako Ongeza njonjo madoido Masheri koko Kwa paridi ni pejoto Yundo ituange kokoto
DJ SC
Baby pole pole Soti tete Usije ntesha nafsi Kuku nipe mchele Maininge dere Usije nyacha basi Paka majogo Kitandani ni mafunzo ya kikomando Nipe mama nipe nyumba na cho Kera umefua pereke bila chambo Wanapata kafu Wanajona tunapendana Tunawapa zafu Maka maji wanaita mama Mama
Umeniweza nyanga nyanga
Ayu
Nyanga 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 nyanga
Baby yo
Tukatileza nyanga nyanga
Uwu
Kimwako nyanga nyanga
Baby yo
Umeniweza nyanga nyanga
Lolo lolo lolo
Nyanga nyanga
You can get me on +254 17 34 3000.
Sasambua, kimaliza kupeka kazi yangu kupagua. Kimaliza kufua kazi yangu kukamua ukitakamua. Na umenya na kugea unakula.
Uchungu wangu unaujua wewe, uchungu wako na ujua gamimi mwenye. Pirika pirika za kukuna mwewe, tuidyo inato wala zisi tusumbu. Wanapata tabu, wanajona, tunapendana. Tunawapa zafu maka maji, wanaita mma.
Tafuni nipeleke dento. Take it down, reduce the tempo. Wind it slow to the instrument. Vile kame pendeza, pendeza. Tena kanavyoweza kucheza. Jicho la kukonyeza, konyeza. Nyuma mkia pweza, wapweza. Nisha waka waka, nyaka nyaka. Ways over you, ukikata kata. Unipa nikitaka, tiki taka. Mkomboti wa Yvonne, chaka chaka. Back it up,
wow.
Take it down, take it up. Show me how you want it, my baby. Unofeni chap chap.
Baby girl, wine for daddy. Daga kokora buri kabadi. All eyes on you. Togana tucheze paka kesho. You warm to your chocolate, your eye, dada. Mchikiri ondaza koli kawaida. Nenda kuzimba kachiyumba cha spider, da. Katikirira open legs wider. Zina shaku shaku soka al-Qaida. Aida, uli kawaida. Kawaida ila zina na kawaida. Baby kawaida ila zina na kawaida. Zina bend over, itina ndova. Obuzibu tayatu uli de wajaba. Uyo mumulabe, tali nambarabe. Ngeri choka kankanye mulete dawarabe. Siku jubisa, abinyumisa. Obuzina waya zinya utukubisa.
Back it up,
wow.
Take it out,
wow.
Show me how you want it, my baby,
wow.
Unofeni chap chap.
Baby girl, wine for daddy.
Ndaga
kokora buri kabadi. All eyes on you. Togana tucheze paka kesho.
Bailando, wine it commando. You know one by one makes a bando. Azina bulunji mo high heels ne sando. Olusata vukana vukanga kawundo.
Vile kame pendeza, pendeza. Tena kana vyoweza kucheza. Melomu disco nina kukesa. Sichira gira ontesa vutesa.
This DJ is on fire.
Back it up, back it up. Take it out,
take
it out. Show me how you want it, my baby. Don't open any chop chop.
SHI, RKO.
Wazazi wangu wamekusifia sana kwa tabia yako. Sura yako ya upole inanivutia. Shepu twiga mwenda pole najivunia. Oh, tupeane mapenzi iwachome, na kama namba waisome. Hata tukigombana wasione, washike jembe wakalime. Mapenzi mazuri wakutane wawili wanopendana. Sizidishe washauri watasababisha tuje kugombana. Aye, angalia shefu, kawe masepetu. Angalia jicho, amisa mubetu. Karangi kake, Elizabeth Maiko. Yani we mrembo, wala
nyumba inachukua jiko, wino wangu wa milele. Na uzadaga ili ninunue motoka nikurizishe, unanipa furaha na nguvu ya kusaka chapa nisikuangushe. Tuna nyota ya Adam na Hawa, oh, oh, tunavyopendana hata wakituchukia ni sawa, oh, oh, tuaminie mama, wanaona umenipa dawa, oh, oh, wanaongea sana, chunga usije kuota mbawa, oh, oh, ukana cha dilema.
Matabili pweza penzi itafika mbali,
nacheka Kiingereza
mana nacheza ya watu na tupia mbali
yamani.
Matabili pweza penzi itafika mbali,
kwa kweli hamtoweza
mana nacheza ya watu.
Panda mlima na nilivyo fundi kuchelewesha, kobe kobe simpidu siko nzima nzima, mkoroge sumu mule
mwenye vijipa vya roho, yata watoka mapunye mumwe kwa shako, tena wavimbe na wanune ishakuwa yako, itafune imu fike kunako.
Oh baby, kushika diulo
tam,
kiku chum chum
tam,
kiku kumbatia
tam, kolea
penzi letu baby
tam,
yani paka kisogoni
tam,
tararara
tam, tam kolea
baby. Tufanye wazi wazi watu one, picha weka dipi na makopa kopa kapsheni. Walokosa kazi wanongoni, wapandishe vipi, wapumue kwa oksijeni. Wambie vimberumberu sio penzi la mashaka, tushasoma dua kusitirika kwa wenye macho ya mpaka. Wambie mimi beberu sijogola pasaka, wanajisumbua kukunjandita watazeka haraka. Stili waya ananisugua, anagambaya lazizi, tena fundi mwaya kazi anaijua, haijawahi kupwaya yani kithi. Mkoroge sumu mune
mwenye vijiba vya roho,
yata watoka mapunye mumwe kwa shako, tena wavimbe na wanune ishakuwa yako, itafune hii mungune
isike kunako.
Obe kushika kiuno
kanipa nilichomomba, mashallah raha, na wala sishiriki kuba tulimenisomba, nala nala la jamani raha, takulinda kwa kunuti, nitapigana jihadi, pendo liwe madhubuti, wasingie waganga, wapambe viburu shuti, wape chai kwenye jagi yetu tamu biskuti, wasitie mchanga. Penzi letu basi kelika bomba la mbele, pia unipige mabuzu, ni wachome kweli kweli wenye viherehere, pia wakome ya soa usu. Bebe zima feni, nimeleta kipepeo ni pepe. Leo zima feni, nimeleta kipepeo ni pepe. Zima kiyoyo, nimeleta kipepeo ni pepe.
Mapenzi mafeni nimeleta kipepeo ni pepe. Tuogea vugu vugu maji ya baridi siyawezi. Si unanijua na ugonjwa kutetemeka. Ni sugu we sugu sugu, ongeza zaidi kunienzi. Kunenge mua kwa ngonja pita njopeka. Fanya nzidi nkupeni, niwe wapeke yako daima. Iwe bigwa mwaduseni, shamba langu lako nalima. Huba tufunge ngenge, tuwapena viapo karma. Ili wakupiga denge, tamupendo asitie sumu. Penzi letu basi kelika bomba la mbele. Pia unipige mabusu ni wachome kweli kweli wenye viherehere. Pia wakome aso ausu. Nimeleta kipepeo ni pepe. Leo zima feni. Nimeleta kipepeo ni pepe. Zima kiliusi.
Said, flick come no fair, cause it. And I need a beggar. No winter, honey, bear. I know when you want a bungle, cause in love with me. I don't care. The wife you feel me holding so happy that we bonded, we're bonded. Janana, baby. What do you know, honey? I do know, I do know, baby, don't worry. I know, none of feel like you feeling that's alright. Baby, don't worry. I don't know why, I don't know why, I don't know why. Baby, don't worry. I know none of feel, none could feel, and that is all right. Wapote. The way you call. Each and every time's alright. Mwanzo ni far. Kila sekunde uwaze kama niko alright. Baby, I don't wanna order. Japo wanna follow sana instaila, I don't follow back. Wando yula nani moda. Chana na wala sito kwa chakama, no way. What you know, what you know, what you know, what. Baby, don't worry. I know nani feel, naku feel, and that's alright. Baby, don't worry. What you know, what you know. You know, I don't know why. Baby, don't worry. I know that it feels like you feel. And that is all right.
What would they in my head, in my heart. Oh, and I know that you got me. You tap me on in upper corner. Oh, and I know that you love me. Nakupenda sana. Yeah. Give me a lover. Me and you, nothing no other. You the only one, baby. Can you believe that? Forever me, no, no giver. Oh, I. Girl, forgive me, ni napoko. Me ready kwenda kwa wazazi mi kupoza. Itaji mwingine peke unatoza. Obaki na mi ata vyombo nta ozi. Me nawe.
Nipo salama tausija. Nalishwa vita mbiloni Nigeria. Dinia niangamia. Enzi twadalika na pokidali. Nimekusahau na kumbuka tula kojina. Kidogo angalau beho wa mizizi soku katashina. Penzi wakapanda dao. Mjini baba pesa fitina. Nimeuka nithara Vicenti haba mfuko mechina. Nando wezo wangu likuishia. Ninge kupa nini tena. Kula yangu ya kukapasia. Kumeza ukatema. Misi na gari.
Toto kamkabiri, oh, haduna kamkam, umunambila lufajiri. Na nishambesha nyota, chochake kikubwa cha mapenzi. Kanjaza kanchota, kanshika pabaya, na kutadhalisha. Simu za usiku punguza, unahatarisha. Penzi langu moto kunguza, nisha kusahau. Nakumbuka tula kojina kidogo angalau mbeho wa mizizi soku katashina penzi wakapanda dao jini baba pesa fitina mime ukani dhara Vicente haba mfuko mechina nando uwezo wangu likuishia ninge kupa nini tena kula yangu ya kukapasia kumeza ukatema misi na gari ninge kupa nini
Michi tunazozicheza kitandani funikira Ameniweza na pumua kwa mipira Tena kiuno laini chuchu dodo dodo Kitovu ni kipini mtoto jojo jojo Afaede la kimini nyumba rojo rojo Katoto ndizi maini yani soto jojo jojo
Go Gaga, I niwaonyeshe.
Hit that series. You can get me on 254-710-343-000.
Mungu alikumba kwa udongo, we mtoto fire.
Fire, fire.
Utajanipa mazongo, ukijari tire.
Tire, tire.
Nizidishe uondo, steam za kaya.
Kaya, kaya.
Sichururu ndondondo, penzili kapaya.
Paya, paya.
Unavyo nichanganya manuva.
Yeah.
Kiuno spiri kama msuva.
Yeah.
Kwako napona. Majabu sama kinguva.
Yeah.
Mchezo ni unavyo nifunga funga.
Yeah.
Magoli ya kona.
Tena, kiuno laini, chuchu dodo dodo. Kitovu ni kipini, toto jojo jojo. Afaedela kimini, nyumba rojo rojo. Katoto ndizi maini, yani soto jojo jojo.
Enda panga DJ Embu pika charanga tuchi. Ma, 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 ma. Maswali tuwajibu kwa vitendo. Wambie wajue ami kwa konisha kiananga. Fuma macho usijeganga, kani umiza ro. Ikira korosho kura karanga uzimeze o. Usini anje ni tatanga tanga yatima o. Unioneshe alokufuza nyakanga kitandani jo. Meona wengi sana wazuri sana, ila kwako nimekwama, sijateleza kukuchagua. Nichoche, nichoche, kama moto nichoche. Kwatu, roho yangu kwatu, kuwa na wewe. Kwatu, 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 roho yangu kwatu, roho yangu kwatu. Unapoza naisi kama nimekufa na tayali nishaoza. Chai sukari upenzi emukoleza. Usije ukakurupuka ukajanacha kwa jeneza. Familia yangu iko polisi na kutafuta wewe. Nasikia unabongera kesi la kuniteka mi. Sijateleza kukuchagua. Nichoche, nichoche, kama moto nichoche. Fuja mifupa kama meni.
Roho yangu kwa bon bon track up. Me got a long 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 fella. Everybody pulse. Me a fear run. Me a bring a cash. She a bring a figure down. Everybody pulse. Me a run.
DJ SC.
Bon killer, me a skin a bon 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 killer. Me a need a bon 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 tracker. Me got a long 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 fella. Everybody pulse. Me a fear run. Me a bring a cash. She a bring a figure down. Everybody pulse. Me a fear run. Me a see a dancing balancing alone. She got a one. Me a say me a feel it. She wanna one. Me a say me a give it. Me got a long 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 fella. I talk it when the quack 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 turn up.
And she let me touch it. Me a ting ting.
Me got a long, 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 long fella.
Me can't see the water like the spring.
Me got a long, 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 long fella.
Baby girl feel it,
yeah.
Bitches out get freaky,
yeah.
Me can't see the water like the spring.
Me can't see the water like the spring.
sorry, gotta face me, I show him for real. Yeah, like them crazy, just want to come in. And he gotta waste me, I bend it for real. We gon' let the place me, I tell him coming now. Hey, Tavo Mingea. Oh, Tavo Mingea. Hey, Tavo Mingea. Oh, Tamu Kole. Me want a man with a long, long fella. I see me cut a steam while I stress on my hella. Me want a long, 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 long fella. Me want a long, 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 long fella.
Can she let me touch you, me here, ting, ting.
Me got a long, 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 long fella.
Me can't shoot the body like the way Scott Spring.
Me got a long, 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 long fella.
Baby, girl, feel it. Let's start get freaky.
Me can't shoot the body like the way Scott Spring.
Me ain't tinting.
Me got a long, 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 long fella.
Me body me go rolling like the waves can spring.
Me got a long, 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 long fella.
Baby boy feeling like I'm freaking. Me body me go rolling like the waves can spring.
Me a gun, me got a gun, gun, gun. You should let me touching me ain't tinting.
Me got a long, 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 long fella.
The girl she the rolling like the waves can spring.
Me got a long, 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 long.
Shombe mtoto laini laini ana waka waka ah, wanga wape vidonge nimebaini baini wanatapatapa ah, mina wepaka kiyama tuombe uzima waroge kwa kuchutama na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya, habithi fitina. Wapike mabilinganya, situtoke dina. Nalegea, ukintazama yako macho. Yako macho nalegea, ikigusana yangu na yako. Yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi.
Jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
Kwa michezo ya chumbani hodari,
hodari wa mapenzi.
Utundu kitandani hodari,
hodari wa mapenzi.
Katoto ya kanga kamemzidi somo na kumwi. Chumbani kiranga kinaishaga komo kirungi. Nisakata makirikiri kuniwashaga pilipiri. Fundi haswa amekithiri kunipa nilewe. Kwasa kwasa ndani bingiri za kukata saga kachiri. Nani haswa unafikiri kama sio wewe? Nichezeshe kidaru sosi kwa manane. Kanga, nikande kipanda uso tufunikane. Kanga, nipitishe boda la uko tukakutane. Kanga, siepini wao puto wasijichangane watapasuka. Nalegea, ukintazama yako macho. Yako macho nalegea, ikigusana yangu na yako.
Kama nikikuta unanitania, mana moyo wangu nimekupa uweke. Mimi ni mfungwa tena mjinga, nimejileta
nita gerezani tena sikuwaza nitakuwa mateka. Najua ulinizungusha sana, sijaliwa ni mambo ya ujana. Kukupenda wewe sijuti, maneno yalisemwa mengi sana, kuna wakati nilikata tamaa. Kukupenda wewe sichoki,
moyo mashine,
ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme
nimekupendea nini,
moyo mashine,
ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme
nimekupendea nini. Nituma upendo uko nje ya maneno, ila vitendo. Kama bubu akipenda atanena vipi kwa maneno, basi na vitendo. Kiziwi hata ukimwambia na kupenda wala hasiki, ila vitendo. Wewe sijui sababu za kukupenda, siwezi sema ila utaona. Najua ulinizungusha sana, sijaliwa ni mambo ya ujana. Kukupenda wewe sijuti, maneno yalisemwa mengi sana, kuna wakati nilikata tamaa. Kukupenda wewe
ni samabani tabasamu kwa mtoto beti kialo wa kismile. Oh, nitadanganya kisema sija kutamani. Ana mashauzi kabuda kiuno chake fera, siko mtoto sana mina shino katotula. Ana mashauzi kabuda kiuno chake fera, siko mtoto sana mina shino katotula. Oh, you got me in love, love, baby. You got me in love, love, baby. Oh, I'm so in love, love, baby. Oh, you got me in love, love, baby. Oh, Kenyan girl, oh yeah. You my number one girl, oh yeah, yeah. Oh, Kenyan girl, oh yeah, you my number one girl. Mtanatibu kama magi, first lady. Pole kama lulu, asani. Kuna tansha tamani, tuka kimopenzi na lien mule. Kutoka na Avril, siwezi mind. Ila tatizo kisha waiwa, bado kinipasi semi mzio. Nitakula kimia kimia. Nana masha muzika buda, kiuno chake fela. Ana mashauzi kabuna kiuno chake fera, siko mtoto sana mina shindwa katoto. Oh, you got me in love, love, baby. You got me in love, love, baby. Oh, I'm so in love, love, baby. Oh, you got me in love, love.
Yani toto kiboko
hey. Ana bonge la nini akitembea wendo wake asteras, rangi yake kamzungu, ukimuona lazima ya kudondoke mate. Anavyodatisha madonga na
kama baro baro. Ukijiliza eti unataka pona mpaka uonge majero jero. Toto high class, nywele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Yani toto high class, nywele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Toto kiboko, kiboko, huyu mtoto kiboko, kiboko, yani kiboko, sijamuona kama yeah, yeah, yani kiboko, sijamuona kama yeah, 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 yani kiboko, sijamuona kama yeah, 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 yani kiboko, sijamuona kama yeah, 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 yani kiboko, itadunga suti na tai, nimfuate nimnongoneze. Mwambie yendo nadai, ananipa mima wenge. Toto laki nai, robari. Uswazi kote yendo ametawala. Sioni noma yani mbwana sobari. Lakini pasika time inakwala. Figa kamjaka yani bala. Nyuma, rigi rigi. Kwa shanga kiuno ni nasimama. Wima, paka alfajiri. Figa kamjaka yani bala. Nyuma, rigi rigi. Kwa shanga kiuno ni nasimama. Mpaka alfajiri. Toto high class, nywele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class, nywele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga.
Shida sababu napika mwenyewe. Wananita mkangafu, zilali mpaka nilewe. Fanya urudi baby, nitakufa bure. Kosa gani lisilosameheka be? Niamini nimejirekebisha be. Jirani mama shani anavyokukumbuka be. Rudi nyumbani, mumeo ninakuita be. Wewe na mimi baby tuzikwe wote. Nife uniokote nikuokote. Sasa kwa nini unaruhusu nichekwe? Mkono kauya mtoto usiukate.
Samahani wait. Ongeza grass. Hey, Arkham Ocean Comedian. Samahani wait. Ongeza grass.
Lata mapenzi yawaumiza roza. Eti kwengine sipati sijiwezi. Ndo maneno wasema kwamba kwako sifurukuti sijiwezi. Ndivyo hivyo wanavyosema. Na mimi na nyama za kimya. Na kupenda ogopa. Nikikuna na kuwa kimya. Sina cha kusema. na kupenda. Sinaga faranga na shuka kupanda ila na kupenda. Mimi kwako ni mjinga, sinaga ujanja wache wanovoda. Kama chumba midalali, penzi letu nifike mbali.
Mi bebe
na kupenda, usiwe na mbibu.
Mi bebe
hata kama niki nini nizani.
Mi bebe
wanataka niwe chini wa
penzi we. Mi bebe na grupu matusi matu, wana kunyanyasa, wana kutukana. Jitoe, usiwe chonga vinyango, tanifirisi. Mwisho wa siku tukigombana ikawa hadithi. Weki tumbo mbele mbele kwa kuku na chipsi. Usie acha hata mifupa utakuwa fisi. Kama chumba
adekaburu kwa mandela, rudi kwa bibi kinondoni, ambalulu kunjadela, mwanangu gigi simuoni, aje,
ainama,
mama,
ainuka,
baby shot them,
ainama,
hey, 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 konyesha ulivofunzo,
ainama,
go down baby,
ainuka,
give it to them baby,
ainama,
hey, hey,
shika ukuta,
ruksa kutunza, shepu, nini kimona tabani. Hivi sinura sepetu, ama ni mwite jina gani. Hey, baby gaya badikila, mwendo kama katapila. Migu ya pombe tequila, she the best in my mind. Pamutuba Kongo kabila, madongo lunyamila. And she's so sweet vanilla, she the best in my mind. Nobody sexy like my baby. Adekaburu kwa mandela, rudi kwa bibi kinondoni, ambalulu kunjadela, mwanangu gigi simuoni, aje,
ainama,
mama,
ainuka,
baby shot them,
ainama,
hey, hey, hey,
shika kuta,
onyesha ulivofunzo,
ainama,
go down baby,
ainuka,
give it to them baby,
ainama,
hey, hey, shika kuta, ruksa kutunza.
Oh, you got them, soto nya upoli. Ana vimacho mlegezo gololi. Katika game, funga tu goli. Atumaliza kimchezo kai goli.
Kirima, kirima,
anda kirima.
Baby kirima, kisima, kisima,
anda kisima.
Naingia kisima, nizame mpaka chini. Ebo, nini katoto kachafu kama bata. Mina kafanya ndafu na kanata.
Salamu zende kwa wanjara. Doni masha kitasa kwenye bunyeru. Wambie simba kacharara. Anataka msambwanda kwa bukujeru. Aja,
ainama,
mama,
ainuka,
baby shot them,
ainama,
hey, hey, hey,
shika
kuta, onyesha ulivofunzo,
ainama,
ainuka, give it to them baby,
ainama,
hey, hey,
shika kuta,
ruka kutunza.
Nasipi wako mapenzi na madu. Wanapaka wanapaka wanapaka.
kama imeshindikana kunirudia isiwe tabu. Usiufosi moyo kupenda usipostahili. Ya nini kungangania nishachoka kwe kwa sabu. Siwezio na mapenzi nisha ghairi. Tena niko tayari vipigwe kinubi kengere kwa shere. Kinaga upaga pele umati tuachane. Na kama autojali tuite waumini mapadri na mashe. Yaishe labda sa kwa nini tutesane. Kweli wendo ni kupendae hila unanipaka dhabu jina. Tusitoane nyongo. Na kama umenijoka miache kitara. Usinipe chongo. Yeah. Mwili umebaki Kongo. Nyama sina ni mifupa. Nayona dombo. Kabisa swezi furukuta. Penzi kipon. Nimesha china linanuka. Uishi kokoro. Kurukusha ni kutwa kucha. Yeah.
Bora tuachane.
Bora tuachane siwezi.
Bora tuachane.
Yamenishinda mapenzi.
Nina bora tuachane.
Tuachane siwe.
Bora tuachane.
Yamenishinda mapenzi. Ni dhahiri kisima kimekauka maji. Ndo maana naona hata sina maana tena. Nilifikiri tamponyaji meniongezea homa. Mwili wote watetema. Ninaona basi labda siridhiki yangu kama unitaki. Acha tu niendeza. Yani nimishikaki. Tatafuta boda yangu nijina pasi. Nipande peke yangu. Mwili umebaki Kongo. Nyama sina ni mifupa. Nayona nomboro. Kabisa swezi furukuta. Penzi kiboro. Nimesha china linanuka. Uishi kokoro.
Kila mahesabu inayopiga yanakata. Naisi mababu mizimu yao imechachama. Au sina tawabu. Mola nionyeshe nyota yaja.
Kulia nimelia nikamaliza leso. Nimekosa kipendaro. Minikasubiria uenda kaja kesho. Nipodo tengo madro.
Mwenye mapenzi atoke.
Anitete.
Joto pepe.
Anipepe.
Niwe mtoto tete.
Otete.
Anideke.
Deke deke.
Miniepuke gundu.
Oh gundu. Penzi linanichachia gundu. Oh gundu.
Nuksi imenishukia gundu. Kaniva asona jema kwangu. Inae mtaka simpati. Vioja tunakara. Yani vangu vangu. Mie ye. Naisi nalala na hundi. Najisonya sonya. Pendi sasa bila hundi. Imaronya ronya.
Nichapangwa kwa makuni. Nikabonyo bonyo. Liche wangu fundi. Nikapukunyo minata.
Mwenye mapenzi atoke.
Anitete.
Joto pepe.
Anipepe.
Niwe mtoto tete.
Otete.
Anideke.
Deke deke.
niniepuke gundu.
Free money,
free money,
free money,
free money.
Eh,
SC.
my head like a ping pong. Dream me every morning, morning. Waiting for the day I hear ding dong. Then I know I'm on it, on it. Then mu alizani all of fumbo. Kumbe niko lonely, lonely. Waiting for the day I hear ding dong. Then I know I'm on it, on it. My African lady, she got me like crazy. I turn it when I, she don't like my game. My African lady, she got me like crazy. I turn it when I, she don't like my game. Game, 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 game.
I turn it when I, yeah, yeah. I turn it when I, yeah, 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 yeah.
You are never gonna get me crazy. Your feelings don't even faze me. We never gonna hit the cloud, cloud, cloud. And you are never gonna get me crazy. My ladies don't see I'm blazing. We never gonna hit the cloud, cloud. And it's never gonna be. Kuwa nawe sio neno. Tatizo ni raha itendo. Ninakosa amani. Nahisi kama vile waninyima uhondo. I feel so solo. Ni kama mtoto ndani ya jambo. Ninakosa amani. Nahisi kama vile waninyima uhondo.
My African lady, she got me like crazy. I turn it when I, she don't like my game. My African lady, she got me like crazy. I turn it when I, she don't like my game. Game, 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 game.
I turn it when I, yeah, yeah. I turn it when I, yeah, 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 yeah.
Stop, you gotta give me something. Running through my mind, boy, you're trespassing. Stop. And I ain't saying nothing. I don't wanna be your summer fling.
Informer.
Uwezi sema kitu siasikia. Aliki bombombe.
Informer.
Eburudia bado siasikia. Aliki bombombe. Uwenesi umenu. Tatiso ni raha ya tendo. Nina kusa amani. Naisi kama vile waninyima uhondo. I feel so so lonely. Kama mtoto ndani ya jungle. Nina kusa amani.
Mwendo wa kandanda, nani anangwanda. Sani sogeze, leta msamwanda. Nikazie nganganga. Hanya nivuta ghetto, kapige bunduki. Hai bunduki, ila nogopa centro. Michezo ya mbaruti, ambaruti.
Nyege nyege, wetu mwanza nyege. Nyege nyege, nishushe mwanza nyege. Nyege nyege, wetu mwanza nyege.
Nani kama mchaluo, shape ya Mombasa. Apendagi mpasuo, ata kishida basata.
Tepe tepe, toto kama supu teke teke.
Kongoro
kwa makeke, nitefali pupa watemeke.
Dombolo,
shaku shaku ya Masai.
Oh Masai,
kama na chuma papai.
Oh papai,
funika. Funua,
twende.
Bandika, bandua,
twende.
Anika, anua,
twende.
Kanipa, chukua,
twende.
Nyege nyege, wetu mwanza nyege. Nyege nyege, nishushe mwanza nyege. Nyege nyege, wetu mwanza nyege. Nyege nyege, nishushe mwanza nyege.
Oya pite kali kete, te, katoto akasheke.
Oh, saiweke, aiweke, iweke, aiweke.
Itishe kwa jeni,
aiweke, iweke.
Miuno ya kazi kazini,
aiweke, iweke, aiweke.
Ile ndindindi,
aiweke, iweke, aiweke.
Moja, shakiti bobo,
aiweke, iweke, aiweke.
Twende shaku kidogo,
aiweke, iweke, aiweke.
Chuma magimbimi,
aiweke, iweke. I wake
it. I wake it.
Chezo si cheze. Yeah.